sumani leso kajana alhamdulillahi acheni hebat nimetoka mbali tena pisela kwa wana unijaji hani petos mambo kibosi bosi like aitoni kosti mzigo metuwa poti acha shereke nishereke nikunywe hadi nilewe nizime tinga hadi nibebwe hakika Mungu wetu sote tena natupenda sote
sote
you know hakika Mungu wetu sote tena natupenda sote
sote
chepwa sana mi si ama boda gula gula ama boda gula nisha kula msoto sana mi you know nisha chepwa sana mi ani petos mambo kibosi bosi like aitoni kosi mzigo metuwa poti acha nshereke, nishereke nikunywe hadi nilewe nizime tinga hadi nibebwe hakika Mungu wetu
sote
tena natupenda sote
sote.